yande jeni tari min tachapan tati studio kalangu habaruji e fulfulde kor jam woni e modon handen nyalaande subaka o wonno to enan tawa ko fudda tewtewru do fi ko darto jandeji kewdi dum woni jande arzuku galleji kany e faande du kon fi pirto balli e be ngada chapan jeego go wombe tewta dum en nanan yaadi yes ko dum lati non ni fawar jondu konna ni hono nyalaande ittanaande e himbeje lati faande ferebe no kuje mudun en kandu kam wonno wada handen de ton enda agadez du fawar je se jewama e be ngada ujunaaji do ngadnaabe hoggo ton enda kanon woni be ngada e fu hono batu on enda goddum do mudum yewtere men pinani studio kalango haltanaane hala der region mo mara to wete tesawa suudu sariya mudum hoji lawol gam batte alle himbe warobe fa seddo non tefobe talki dimeki be enda laatobe kuno do qur'ana tafon de ko be kokke lawol be ngada sede on enda suman amadou janganta habaru je fulful kol janyal e modon subaka handen ton enan ta wonno ko tew tewri on fudda anandirdu noni e do fi ko ndarto wadbe jande do jogagol galleji kanye fawar jondu kono fi pirto balli e jarnagol ne wurtaw don enan dum wada kana e le lekkol mbetedo fanden gando ko latidu kono be gadi chapande jeego go'o lati be kay won ko wonno wada tew tewrundi endan be gadandu kono balde sappo yorno fanden mbetedo Amos Isaac latir kany woni horejo jewul hono fi ono yarto wakati mo bandi min tawato Habibu Garba landimo o famminiri honni
Tawa nous avons
Tawa Mingalana Santri Chapande Nay etati ko jande kaujaki jawdi koreji de pirtol balli kando sappo e jitati tew tewru bindeteedo on no yottoyto fa alkamisa donko min jara tew tewru golle jungo no yottoyto fa nay lewru jiye funo wonno yehira no handiri do fi kaujaki jawdi koreji kankay ko bibbe rewbe no jande pirtol balli kando bibbe rewbe accaka gada fannuji jande noga e tatino kan wadete to tewtorudu ko ferodiri e jiriji dito fuwala ga sabbi min woni horejo jiri on no wodi garodo inde halsia he darowo no tewtorudu wadiri e kasen bindowo no dum won e dum wadira
le secrétariat
nonni fawar joni do enda der leydi Niger no wada tewtobe ujunaji hemre chapande nayo en jeddo ko tewto hitan hikande endam brevet ko wite BPC dum enda dum du konda wono ko fawar joni du konda ni ministere kawjinde filla jande wurtini nenne ne kay sahel hokkobe kibaru subaka allafu kay du konda woni ko wurtini dum nenne ko hitan hikade dum nade no gaydi do enda wi amado hemre no war rewbe chapande nayo en jeddo tewtobe no kuje keme tati chapande jete didi kany won ko resana tobe jaarbe tewta ele kero leydi Niger fu kana won hitande hikka tewtobe na buytake ko buytindu konda ni yerno minister de hollirbe bi hon himbe ben endan ko duudi fu wono no hada tewtewru do nguika yita nama talkimo en joppama non non du konda wobbe taba en nokkuje to rafinde nagu wodi kany du konda hetta tewtude hitande hikkande endan nani fawari jondu konda ni se ndari hande nogay lewru juin kan wonno denne nyalande hono ittanande hono fi ko ndarto himbe dillo wambe nokkuje mudun en dum woni ferobe nani dum du konda ni hono le duniya hawrine mun kanyum won ko resi dum do leydi Niger ton Agadez no wodi hoggo mabbe kambe ferobe nokkuje mabbe enda ko watto ujunaade dum du konda wonder hoggo go hakkune makko gallure Agadez wona kiloji sappo e joyi kano woni hitande hikkane be adaaki wadde batu fudo majjum yerno Mohammed Nour Abdoulaye latido kanyo o yo goto e horebe nokkuje den enda o halner bande min Moussa Mam
nous avons jugé opportun
min adake ko min gatta fufi joji gon ko wayi waddude hakkilo ummingo yaade to bibbe wuro do gan golleju gon fu wala no gade e der nokkuje jipporde pelle balliroobe den ne jonkay nyamdu e ndiyam ko yarte tan feroobe ko ngari be ballirte amma mo sella der mabbe fu no yahana hore mul loktorore sawro dina ko dem alla eno fi on wonteni golleji dum fu paddama fay loktoroje to be ngaran sawrade nder mun don fusama hunde fu wala don dey no wodi ballaji tilsudi wakati go amma golleji godde kay fu fadda ginande
des activités sont en stand by
nani kambe dillewam nokku warre nokku ben don du konda ni joni e be goni e be banjita hono fawar joni du konda ni jangangal jongo be gona tokkir harale commune mo tirozerine dun du wadde labi piltordi non endang nyalom fo be ngada ko to kem tatan ko jabboto ton endani yerno didabo maire tirozerine o halmi tedo ak al her e mud o holli du konda ni hono bandi mbitedo Ahmed Felang fi onono yara
dilla wamɓe no bittoro ɗo amma hana hano demmun ngam demmun laabi ɗin filata kona wuro arlit dey hannden sey ɓe tokkiri wuro ciiro noddoge ɗe gaɗanami himɓe ciiro ɓe muña ɓe gatta hirnaare ngam nder maɓɓe woɓɓe no goodi koreeji nder wuro ciiro himɓe annda ɓe ɓe wernata nder ɓaaleeji maɓɓe fudo jooni ko kanye alger woodi ɗo ɓe tokkirta ɓe jaha arlit nden ko ɓe jaha alger iɓe ɗuuɗi sanne bittotooɓe dey polisiiɓe gomɓe naatorde wuro gon ɓe pantinimin wiide iɓe ɓura kamɓe 300 ka wittoto ñalowma fuu
noon ni fawari jondu kon nam ɓulli ɗiɗi tawa ley tenere ko laati himɓe nawtorɗo leydi Niger ɗum woni ɓundu wotunoɓeɗe agigor ndutanoɓe espoir ɓulli ɗi enda ni laati dukondani himɓeji ƴoɓe agadasia dirku ka en ɓuri nawtorade ɗi nder tenere nden enda ɗi ɓulli hannden tawɗa caɗale sanne no yiɗ dukonna moƴƴintine fa wooɗa ɗum wonno ko fawari joni ni mbiyeteɗo lawenta heure laatiɗo goto e faabatoɓe daro faabe toende arlit ko fande Moussa Mamma no dimo dow calalol o fammini ɗumon koɓe gonɗo ɓe jiɗi eɓe goɗɗo dukonnan noddangal
ɓulli ndiyam noon tawaɗi caka tenera ɓundu ndu to no wiye achigor ndu to du no wiye espoir annde nde ɓulli ɗi ngala ndiyan nden mum no feddeno CICR tawande agades dombalaga croix rouge bilma moƴƴintiniɗi fa laabi tati amma iɗum heddi ɗe gattadande yaade to joom en loreji mawɗi tawaɗi e jonde agades kamɓe syndicaji loreji e pelle mballoɓe keɓa waddude mballa mum e moƴƴintinde ɓulli ndiyam ɗi gam loore fuu bonnika dow laawol ko tawa no wattinimɓe naaɓe kaaje ndiyam raffi ndiyam ndu waddata ko nimɓe mursa yonkiiji mum e nder nokku o ɓulli ɗi no tawa dey kinnaaka cawgal ko ƴoogirte wala kamɓe ɓoggi e konandi e mum
noon ni ñalaande 19 lewru juin keña noon ni kam wonno ko ittana e ley duniyaaru e dow fiiduru duggol e nawallaji laati dukonna ni nawallaji pewri ƴakku e ko nandi e muɗum ɗo leydi Niger ɓe gaɗa ujunaji jeetton laatiɓe hono no hooƴana teddede gam batte waɗnede safari ɗi ene no kurto safari nde watte ɗum waddi ko fawari jondu konnani kawjiɗi nokkure nde enɗan o holli wiide ke nawallaji no laatiɗi eɗi gaddana himɓeje torra sanne cukaɓe du ɗum ɓuuri torrude sanne docteur Issoufou Fouré Ratou omo andin ɗo enɗan ni Mamma Ada noyi wonno nawalla ka watto himɓe
la trypanocyte ñaw pewri wala fuu to nangata he ɓandu ɓi adama ano gaani hoore ngi e ɓandu heyre ko memata gaani hoore fa lerɗina joomum AVC ko himɓe miijata tension tan wattano en jon ñaw pewri ƴakku ɗe ni satti to eɗum wawi memi gaani hoore fa ɗum lerɗina denne ko woɗi woni ñawgun ƴewtini law ngam ɗum hisa to sukaɓe de ni ƴewama ñaw nguni fuɗɗatana illa suka on no wodi lebbi jeego o eɗum fuɗɗira juuɗe e koyɗe ƴakkoji suka on no woytoro e ɓandu nawooru ngulo wulo sattungu ndenne wakkati fuu no haaja wattani ɗiƴam illa suka on no fanɗi ñawgun ƴeewe ngam hisa ko wawta memi gaani hoore fa lardina
joomuavc
noon ni fawari joni ni hono ko watto rewɓe noga e jeego jiyaɓe e ley groupement ji rewɓe commune bande kañum e dungu ka en woni ko hawra 19 yaade 19 lewru juin ndu enɗa tong enɗan bande gam batte ɓe janggine ɓe pammine noyi himɓe gaddote autorité ji ɗi ene ɗi ketten ɗo koɗi bonƴita ɗi laato ko wooɗi no tawa nder majju ndu konɗa ni hono fawari joni ndu konɗan roogo kañum e jiriji hawta dukanda e tamati gam batte Allah e majjundu konnani kamɓe rew waɗ fottiɓe ɓe mbi jande nde nafiɓe sanne Amina Sanusi goto e mabɓe o andini ɗum Husseini Mamadou Bandimi
mi ƴuwana nder commune ndungu garmi ɗo wuro bande min kollama dow awatirɗi kewɗe hano biriji en no awirte faw yetto e baylol mum ɓe kollimin dow no awatirɗi kaliji waɗete fa nawtore hano misali tomati kecco no ɗum nawtorte fa yetto gatta de li'o ma puroɗa fa yetto to neɗɗo watta ɗum tamati diyam on resa fa neɓa ɓe kollimin no nebban ittirte e no gaari waɗirte kan he tapio
kafa
noon ni to enɗa hono tira berdu kon na sarusi kawjiɗo filla ko dartu lumako tawɗa caɗala haɗa filla golloɓe ɗum wonno ko docteur o enambiteɗo Moussa Zimé Saré o andini min e dow fiyo en kettino
Sarusi kawjiɗo filla lumaku handen o gaɗa mawɗo Sarusi on sai awƴo loore e domo muɗum minen tata ɓe tan tawa nder gollirde nde. Ɗiɗaɓel ngel Sarusiji kawjiɗi filla département ji ɗi ngala ɗum duno ɗon waddanamin saɗorma sanne gam raffi ndenagu ngu no tawa nin ɓe kepta yaade nder département ji ɗin heɓoyde habaruji dow filla ceede ñamri ɗen. Sabu Sarusiji kawjiɗi filla lumaki ɗi département ji ɗin ngala kanƴum du woni saɗorda amin mawɗo gam nder région on. Se ƴamama ñamdu ko tawa ley mun sey to min jeyi nder département ji ɗin heɓude nimɓe ɗiɗo na goto ko nder maɓɓe lumoɓe mawɓe no tawa nder mun ƴamudeɓe ñamdu iri ndu e woni no wadde ɗo nder Tillaberi tan min kepta wadde dimma on. Nden ne seni miɗen keɓa min ballitire arto golloɓe ɗo.
Hara fijoji pirto ɓallidi konna ni mena pamaro mo leydi Niger ɓe yettaki duuɓi sappo e jeɗɗi ɓe kawri eɓe Benin ɓe lasodiri bal on endam mena heɓɓe tati e gotel bako mena heɓe jamako ɗum endan ɗum wona ñalan tata ɓernde haɗay ɗum heɓa yaadu yesso to kan gaɗowo Algérie duuɓi nanɗe noga e tati on enda ɓe gaɗananɗe du konna ɗo ifoa beka wonno fedde hono hawjinde hara leyɗe meɗen ɗo yeruno feni fottu fedde hawjinde lattol bal haaliri jonkay ko heddo e woni Nigéria fotto e Côte d'Ivoire nonno du konna ni Burkina Faso du fotto an e Ghana. Yarna mbirne ko e kibaruji ni hande yewtere men pinnol yaran e région mo Maradi nokku to faane suudu Sarya Tessawa hoji lawol wiide ke neɗɗo fu ngaro fa seede no goɗɗo fa hokke talkuru ndi meki wajibi sana jomu huno do Qur'ana tafonde ko halaji mudun jabe Mohamed Bello kanyum wonno horejo suudu Sarya ndu enandu Tessawa o halani ɗum Mohamed Mamma e yele yewtere mabbe nde komin pirti e fulfulde.
Hunade do Qur'an ko sedan toɓe waroɓe gaɗane talkur dimeki gattete gaɗa ɗum endan denno ni ɗum walano. Ko sakiti ni komin paami ɗuɗal waroɓe daro ceedano woɓɓe gaɗane talkur dimeki no penanno ɓe andana fuy do dimeki yimɓeɓe endan. Ɓiɓɓe leydi Niger du noon garoɓe ceedano ɓiɓɓe leydi Nigeria wi'ude ɓe ɓiɓɓe leydi Niger ɓe gaɗane talkur dimeki ɗo Tessawa ɓe dima na nder sira Tessawa gon gaɗanol du yimɓeɓe endan talkur dimeki wadda saɗornam
ɗume woni saɗorma on
yana e zuwa
saɗornam moɗum wawi waddude kan woni ko talkur dimeki gaɗanu du endan kayru jomum yarata waɗani carte d'identité ton comme séria mo Tessawa o endan. Nde jomum wurtake du yeehi leydi Yasin gon yeehi waɗowi bonnere gon se wi e ɓi leydi Tessawa noon nawi e ɓi leydi Niger gon non ɗum du bonnere inde leydi noon bonnere du inde amin noon minen gaɗanɓe yimɓeɓe endan talki dimeki ɗi go'o non niya yaade yeeso ile talkur du endan omo wawi ɗe cuɓakiji no gaɗe wi'ude o tefan députaku na conseillaku na tefude ardengal mairie commune département Tessawa gon sey ɗum laato foɗu foɗu mo hantata caka makko e himɓe cakantarare de endan gam surude du iri gacce ɗe endan waɗi min mbi'i joni garɗo seedanade goɗɗo fuu sey watte huno dow Qur'an. Komiɗen tokkira ni du sey min gi'i ko jonkay garowo fuu sey daro halanamin gonga wi'ude jomum no jeyaɗo Tessawa nato rimani denne minen gam renude himɓe leydi e jeyaɓe nder Tessawa ɓe endan waɗi min joɗɗini lawol gol
kuma mu kare ƴan tasahata na cikin tasawa muke aiki.
De noy fi windenoɓe koye mum do talki mu en dimeki mbayla goɗɗum wontiri
kusa takarra haihuwa
mo windi wayli goɗɗum dow talkur dimeki mum ko hana nder suudu kiita jomum wari o waɗana ɗum to baylol gol endan gacce mawɗe no jukketeɗe gam kasuma jomum no wawi ñamude ɗum gam wayli inde mum na duuɓi mum. Denne ko hani kan woni yimɓe gara nder cuuɗi kiite nde no giɗi boofi gon moƴƴine dow talki dimeki mumɓe
sey abada umarni ya kai can miri a gyara mai.
E do ɗon ko habaru mee fulful tilli hannde seyni elen joon kammo e leydi hewtinen jangotanto habaruji fulfulde studio kala ngu joomi accidan e Gungu Mahamadou Nantani gam wadde habaruji e ɗengal hawsankore. Assalamu aleykum mbalen to jam waali.